ndiyeke into yodwa la. Andidlali xa ndisithi ndibambe la. Kuyophela ubusuku sayibona kusasa libala. Ungastresi ayeni hayi ayiphelele shukuma ntyilo ntyilo konakele nengana sifuni nokugoduka.
Sambe, senkagule namasi we.